misinga uno mukwano kwa bongo kwe manyalwe sikulabye kuba musuja ndwala zenko yeno kukulowoza bananga munda bideke yosi musango mulete zendabe no kumulowoza bulijo baby itonde kakulumwa obudde wejiyo biruma wotali biruma 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 baby itonde kakubula mubudde wejiyo bibula wotali bibula biruma kiliza nkuwo mukwano kyekyobugaganze kyeninawo yegwe gwempita owange nageza kokwesonyiwa omutima gwa wakana nguwulira omukwano gw'omusobyo naye kinuma bwe kuyita n'owalira mupenzi kweli mimi nakutaka tengana kupenda binyuma nga tuli fena mukwano manya tebulija nebuja nenekyusa baby itonde kakulumwa obudde wejiyo biruma wotali biruma 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 baby itonde kakubula mubudde wejiyo bibula wotali bibula biruma gwe manya lwe sikulabye kuba musuja ndwala zenkoye n'okukulowoza bananga munda bideke yosi musango mulete zendabe n'okumulowoza mupenzi kweli mimi nakutaka tengana kupenda binyuma nga tuli fena mukwano manya tebulija nebuja nenekyusa baby itonde kakulumwa obudde wejiyo biruma wotali biruma 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 baby itonde kakubula mubudde bwekiro bibula wotali bibula